Exclusive from VoxMag.com.
Shameless. Ungithanda ngeqiniso. Iwo lo msebenzi uthi ngifuna ngambili. I need to tell you. Parties in song, lonely every night. Kodwa wafika nomusa, wangiphilisa ngokuthinta. Wangibamba njengomusa, you love me that much. Wonke amanqephu wenza igolide. Wenza inhliziyo yami bebold. Manje sengazi kafe.
VoxMag.com.